djshowstar.com.
Say trail on the beat.
Umulolo for ends.
Yeah, yeah, yeah.
Bagay babili.
Mabanga fresh.
Na smashly.
My name is Slovo. Do that.
Mr. Simo Limon.
1, 2. Junior Sabala Dina.
Side trail.
If you're fire, you're feeling me bachad. Bachad. Na fire na webo. Ule muneka winunga bambi bagelu tusanga bachad. Bachad. Na viru okulondolola. Umutima wandu kusoboloka. Chilanga lipa. Ngana pisha mopeni. Nchete ke love ye. If indio fionze fiali kwa tenji tangu mfui love ye.
Fumamo, walinda ile tukakotela chapamo. Yeaka, kashitafe ya kama pressure. Chimwela mputila no question endesha. Ndafwaya na nenga kupange kwa mungeli. Ndafwaya ndemo na majimpa yo daily. Chila ndungene kumultima chui. Soilingi ndazangwa feneka mdisi. Niwevo mbukila kachelo. Niwevo hopu ya ndima ulipalo. Ukukushe le tetimbe shuo. Lankusha muwongo wese mna manyu. Ukukushe we tetimbe shuo. Lankusha muwongo wese mna manyu. Shirinchushi sompela ko time. Uli wanti ile fika time.
Nchateke love ye. If indio fionze fiali kwa tenji tangu mfui love ye. Natinchateke love ye. If indio fionze fiali kwa tenji tangu mfui love ye. Oh yeah.
You should know that. Osa wana baby.
Osa
wana baby.
Fiali kwa tenji tangu.